hadii odi dhaqameed iyo meeli jahab jeedi diktatoriyinimada talani qobada la falaayo iyo la halka qobadu ma ku ogolaadayaan laakiin hadii mas'uuliyi idti si mas'uul ma uu mudilaa ya mas'uul ana gade ma hayno hadii beelti walaa una talani hayo la kahayo wali ku ogolaada fadeen ma ee may bar lahaa dhibaatada inta ku jirto dulmiga inta ku jiro laakiin ay bus allahayn ay bus ka buunay may lahaa marna maad marsid haad kanagay guddiga doorashada aliyeeri gudoomiyey ata walaa yahay taka socod beel reere mid ku wadan ma guddiga ay ku aaleen waan fara ku lubahan hadalka may baa Omar bal ku hadalo lama ku hadalo kana naxsi oo baro mataraasu oo bii mid xildhibaanka moqon dawladda dhaha kumid ayaa in shaqay il fadaw beel in shaqay il fadaw Soomaali in shaqay il fadaw silan la ka dooradahay ilaahay u mutiin raal ka tamay dulmanta deerow qonoon raal ma kana qadaano isiin raal kana qateen hadda may dhidi shalay cabashadu jeedsini walaay balahay tan tasiin ku daraan in ilankii baraawni wadadi warqad jeey gudigi hotel ka qabado lanki kale musharahay ee mid dhalitii sidoo wal ku sugaay gidis warqada ma qabadaa la arro malaak li jaru akhyaartii jartu la halnagu foolumadaas ma gorolaano meel ku dhaca wiimu shalay sakareey kii ku dore wal dhii korum ee wal dhiyawna ma ee meelena umuntu dib u sheesinka li dhaaf li hoob ee mid ku miday ee mid asis dib ayu ku abu
walaana shalay hata ma gidan wala geeka ay kii maana dhiboon arag hooyo meel yani intaan fadal dantii qasabti la maxal dhiban la maadan xilban koofur galbeedey isla jarni rabtu markii laani sheegi meel aray warqadii cabashadii meel gudbiyowna nari sadaradii ka bani door musharax door xilban ani xilban kale iyo samadoon badan seen warqadii meel qobadan leedahay may shalay meel aray shir jaraad qobatan macnaha dalku ku arintu ku hadalan sadaradii meel seen qobadan nari markii meel seen sheegay mar Allah la markii in kureeyti oo warqadun la qoraay oo sheegay min foomka la diibay lan kale jaray ani hay markaas markii meel aray malaakiin jeey sheegay malaaqay mid islaan diibi warqadi luwad qore nadiif lu kuwad qore lin diibi yamay subeentii xamaru san baahaya tumay afurqof meel ka bedel yamay subeentii xamaru san baahaya tumay afurqof meel ka bedeli tumay afartii qof la qabsadi daawadi illa samadoon illa malaaqa illa xamar meel oo gudiga oo mana doorshadu lan lin jeeni ma leh baydhowsi xalliyaan dadan aran arintii inta kooyti baydhowi kooyti walaay daral bedelay meedan wal kale ba diyaar cusub la qaaday uma argaan askar ee dhalinyaro xafado la ku rugi argaan oo guri la xareey marka may kale siinka dareey maadaama maana xilbanaankii koofur galbeedaha beelin masuulka inkastoo xilbanaan kala digil roog faday oo atoo leeyo suun maana qadwadaas gadaan keri may siin sheegay arintu xasaasiyad la tahay badanka ku socda way basi ku cusay beesha caalamka madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynaha federaalka way siin ku cusay arintu ilaa lu kulliyo inta gadaalan dhaka inta lu kulliyo gadaalan dhaka adiga kale macnaha dib badan arruhay maadaama mas'uuliyadna haa way siin ku cusay inta arintu gadaalan dhaka oo lan qoban hadii la qobada dhaba ku way dhabkaas macnaha dadkii qobada mas'uulku naga